Yeah,
Mubs got beats.
Check it. Freestyle too. Shanda, shanda, shanda. Yo, nigga. Oh, yeah. Anga mwishio kari ngabo ma MC wenji wanza wani sisi tina haja nga mwajuo pia amzima amzima na wajeka ngwanzo wa kike ha hari ngwanzo wa shende ha na wende wa rua wembe na wende za wanze wende wa lembe baza angu punch gizira o mabe yeah tushindana na mgazija ujoshindana na mirape marekani kweli wa rupia wamba shiki mister atanga mrape harakara hana buster baby ujire endo star swansi pia si ula maele na achar flow ya angu yo uji Wana lazi kwa kota deza jazi Oscar Gamchodo vumbua sada style Kozo na koze ya gelato mbwan Ya nenewe ya honde yoti hacha Angu michuki mzima ngamra pepe Squad ingoni hapa sanga mihoso Ni waka hoso ni wareja ihodi ingoni hang Ude mabani hang Honsi ya ni noda honisha nezingare maiko Ti mabani hang Gamchijua tantu jijua tena Baina mnire tiwa miniroa beza hang Miujua hip hop miujua rap Honisha na izo sidezi liyo nyang Unuli wala iho mfuwa ngenyao Rap yangu marekani yao ya Kenya Uishi yawe nangali yawe kuchi ubenya Usana asha kutushindo menya Dawe yaun, dawe yaun, dawe yaun, dawe Nega baishe mjapi ya minga mjo menya MC ujon teza nga mjo mtrafunya Tina usaza tezi banga mjo nyenya Ganyi uonjinga manzo mshindane nami Ha, 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 nyi mafenya Ganyi uonjinga manzo mshindane nami Ha, 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 Weza bahi sikariji, wena mioza sakafuni Lua mbavu kazi sui, mora zidunza wingu wazi Naenda zofanya kwezi, babonu muyano wankalizi Bando, bando, nasi haikarmole la ushodo Bando, bando, master hiyo ya tuma obendo Bando, 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 taasha kukunye izo zemedume Bando, 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 zondo ba msafu muto fasa
Rangu ra hesa hesa hipopri hesa Halafu ye public iri ni kamvu Batu maandu iri wati ya uvu Na mrense fasoha ba uchwa yufu Ntishanga ye kari watuchu Ye wakana ni votoka wavuchu Rangu wo mwado ni Na imu mwango ni Yanu bashidano jaspori Rangu na duba hotera wasikori Halafu ye goli msama banzi Saba music mana mimbanzi Gama mini uka uhe sati haramu Ke akili ilola na nekalamu Wanzi ganzi rowe street ebuju Si jabundu kuchu Miazi gojo nifi kujeka wengushu Tini tote sijipate haimbu hushu Gojende si wambio uvasi wakushu Tifusu zefile waho ula watushu Freestyle tiyo shenda Kabati ujori shinda Yabora ntize nchenga Bawe kuchi Wanalaya kuna uhenda Angala zona renda Tifumu wei pop cha LL kulchi Gamina flow hatan tujua nirumedai Ngamba jilisha hainana vene hayo fai Nai nai tijishangaze ekami ujidai Timpaka wiza niri juo manuwai Sikaribi hanyi haja majina mafura Mashishi yungulo punch hata hakura Inu nivo ya hajue shinda tengelea Ye N3 remwa ata ilembelea
Fanya zora fanya honda mura honda ngeurite wiza nini
Wambi
Weza bahi sikariji wena mioza sakafuni
Awo
Luwa mbavu kazi sui mora zidunza wingu wazi Renda zofanya kwezi babonu muyano wankalizi
Bando Bando
Nasi haikarmole la ushodo Bando
Bando
Master hiyo ya tuma obendo
Bando Bando Bando
Taasha fufuni hizo zebedume Safu muto fa sankule, to 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 fa sankule.